balungi bakwayo mpaka lwe nakufuna. Wajjanga kibuno mu bulamu bwange. Iye kwe yamponya bobubadia, ekigambo laavu gwe n'okigaziya. Buli kimu ku gwe kiri maridadi, gwe mukisa ne bwe siguma kabange.
Promotions.